she's gonna have a work of love.
Africa princess,
go get you back in the love lost, baby.
Mopa,
you and me for real.
Langu walihudi alihudi lanukia kumpenda sina budi nitangaze hadharani kibidi tufanye makusudi atogopi kantarira zao maneno chajao wanafanya maneno baby sikufanya matendo imani nilonayo ilitengenezwa na wewe uko nyuma nili yangu ukani yoko nipangusa upendo tulonao metengenezwa na mimi na wewe hapo nyuma walituangusha tukanyanyuka penzi tamu neno penzi kwangu tamu neno penzi kwangu tamu jama mapenzi matamu penzi tamu neno penzi kwangu tamu neno penzi kwangu tamu jama mapenzi matamu na
back to the lovers.